Single, paka salsa na album. Ni mkari wa mitindo, hategi mingo. Kita nani mashamsham. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatiyo forai. Ata mama na papai, wanasemo merizidi TBS kwa ubore. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatiyo forai. Dem mama dem papai, wanasemo merizidi TBS kwa ubore.
Tukutani tena barai, ay, barai.
Jiro kani porai Tensi langu si abortion Usijipe question Mimi ndiye mume borai Wana nipangia mission Ili unitose Nimemuachia molai Ina siku minikorai Ina siku wizi penzi linatia forai Hata mama na papai Wana semo merizidi TBS kwa uborai Ina siku minikorai Ina siku wizi penzi linatia forai Dem mama dem papai Wana semo merizidi TBS kwa uborai
Tukutani tena barai
Wanasema merizidi TBS kwa ubore Kina siku minikorai Ina siku wizi penzi linatia forai Dem mama dem papai Wanasema merizidi TBS kwa ubore
Tukutani tena barai Ay, barai Jouni pa tena barai Si,